Fresh out from NigerRemix.com.
Oh my, oh oh oh.
It's good, Daddy.
Nani mefumbua macho, kuna wenzangu wamelala. Leo mindo ninacho, kuna wenzangu wajala. Umenitoa kwenye shimo, umenipo pendo swa kipimo. Wakitwa watu na minimo. Thanks Lord for the best. Alikadhalika, na minakosea si malaika. Sija kamilika, nikosea tena Mungu nisame. Alikadhalika, na minakosea si malaika. Sija kamilika, kosea tena Mungu nisame.
Asante Mungu kwa wema wote. Asante Mungu kwa wema wote. Asante Mungu kwa wema wote. Asante Mungu kwa wema wote.
Yeah, nasema asante kwa wema wote. Ukarimu wako ndo umefanya mimi nisikose. Victory will shine painful doses, and I recover even when I take my losses. Especially love you can set it kwa kona. Neno lako ndo miwa na keti na soma. Check underestimate na jua when you performer. Cause you healed my mama tama likwa daddy corona. Another reason for me kurudisha mkono. Kwangu jawai kwa mteja, you never turned your phone off. Cause every time I call, well pick up. Same way, every time I fall, won't you pick up. Asante nasema Monday to Sunday. Nangoja one day heaven ipande to banje. Campaigners my pangwe na anthem. Nando isai nasema asante na shangwe.
Asante Mungu kwa wema wote. Asante Mungu kwa wema wote. Asante Mungu kwa wema wote. Asante Mungu kwa wema.
How many times you many save now choki? I can even count you ni mob sana. Ni kyo nengi woni blessed na msosi. CEO kwa ichel when your boss bana. In my heart umedunga base now toki. Lo itajipa takali pitia a lot jana. Mkono ya mate kisha rest kwa utosi. A full guaranteed akuna kitu God hana. Juni kiomba ana answer. Imagine anaponya mbaka cancer. Youth manager ni noma pata janta. Especially kauja soma mbaka campus. But ukisema kuweke juu, ata kutendea wema na sepe tu. Ata kuitisha any, he paid you dues. That's why kusema sante is a major rule.
Alika dhalika, kami nakosea si malaika. Sija kamilika, kikosea tena Mungu nisame. Alika dhalika, kami nakosea si malaika. Sija kamilika, kukosea tena Mungu nisame.
Asante Mungu kwa wema wote.